kwangu oba toli musanyufu mulamu nkuwulire
manyo kantano
ayenda ate nandaga nti ayenda
ekiki
tuyinza okubana tuli ffenna naalaba omuwala yenna nayasambira naggwamu neerabya amakulabya nti nooli naye
kyogamba ayenda naakulaga nemanyiraze ekiri maka gamwe si kitegeera mukyalawo acomplaininga nti okwana
ateplease ntombulya bintu bya mukazi oyo omukazi oyo ayomba alinga gwe baaloga okuyomba nange nembeera nga wakasina
Oh,